kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya kallattiidhaan hordofaa jirtan hundumtuu akkam ooltan. Ani Tigist Gammeeti. Sirna badhaasa muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa Awards jedhamu Roobi Kaleessaa Finfinneetti qophaa'e irratti eenyufaatu badhaasa argate? Kaayyoon sirnichaa hoo maali? Gabaasa kamisaarraatiif qopheeffanne keessa'e? Boodarra immoo marii araaraa Itoophiyaan yaadaa jirtu irratti gabaasni xiyyeeffatuu fi dhumarratti qophiin fayyaa dabaree isaanii eeggatanii warra dhihaatan keessa'e amma oduutu as aanaa bafqaa dhumaradha.
Harka fuunee akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture wal qabatee sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwatame akka qoratu koreen komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii dhaabe. Itoophiyaa akka seenuu danda'u mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuu isaa dura teessuun koree sanaa kaaribeetii murungii ibsuu isaanii maddi oduu ajaans Firaans Pireesii ibsee jira. Gareen qorattootaa miseensa sadii of keessaa qabuu fi ji'a muddee darbe keessaa hundeeffame kun ji'a caamsaa darbe ministeera haqaa Itoophiyaa wajjin kan mari'ate yommuu ta'u mootummaan Itoophiyaa akka Finfinnee seenu eeyyamuu isaa akka tarkaanfii gaariitti fudhateera jedheera. Bulchiinsa naannoo Affaar mooraa Samaraa fi Agaatinaa keessatti namoonni jiran akka atattamaan gallakkifaman komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen gaafatee jira. Gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waabeffachuudhaan qopheesse akka jedhetti namoottan mooraa sana keessa jiran irratti wanti raawwate hidhaa gosa irratti hundaa'eedha jedheera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebila 15-20 mooraa lamman keessatti hordoffii taasiseen bakkeewwan Abiyaalaa, Konebaa fi Barahaalee jedhaman irraa walitti qabamanii fi lammiilee Tigraay ta'an 1,000 argamu. Namoottan sun kan mooraa sana keessatti walitti qabaman nageenya isaaniitii fi eegumsa akka argataniif malee hidhamanii akka hin taane kan VOA'tti dubbatan hanga'oonni naannoo Affaar namoottan sana bakka dhufanitti deebisuun kan danda'amu haalli nageenyaa bakka isaan irraa dhufanii yoo fooyya'e qofa akka ta'e ibsanii innis ji'a 2-3 fudhachuu danda'a jedhaniiru. Baay'ina namoottan mooraawwan lamman kana keessa jiran ilaalchisee lakkoofsi adda addaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni Gabra Mikaa'el Gabra Madiin komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa 1,000 yommuu jedhu mootummaan naannoo Affaar immoo 7,800 gabaasni maddii oduu Rooyter dhiyeenya kana dhiyeesse 7,000-10,000 akka tilmaame ibsee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa Haleellaa Qindaawaa warreen shororkeessitoota jedhee waameen magaalota naannichaa adda addaa keessatti raawwataman fashaleessuu isaa akka ibse Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulune oduu gabaastottatti akka himanitti yaalii gareen isaan shororkeessitoota jedhanii waaman taasisan tarkaanfiin seera kabachiisuu mootummaan naannichaa fudhachaa ture akka itti fufuu kan taasisudha. Magaala guddittii naannichaa Baahir Daar keessatti jalqaba 7 kanaa dhoohinsi 4 akka raawwatee ture kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa dhoohinsa sanaan miidhaan qaqqabee akka hin jirre beeksiseera. Lakkoofsi namoottan dhibee koovidiin qabamaa jiranii dabalaa deemuu isaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Akka ibsi ministeerichi kennee jedhetti lakkoofsi namoottan hospitaala seenaa jiranii 7 darbe keessa 36 gara 70 ol ka'ee jira. Sa'aayi Daamtoo gabaasa dabalataa qabdi.
Tatamsa'inni vaayirasii koronaa ji'oottan darban keessa hir'isee kan ture 7 as garuu dachaan dabaleera jechuun ministeerri fayyaa ifoomseera. Keessumaayyuu lakkoofsi namoota dhibeen itti hammaatee hordoffii cimaa barbaadanii dachaan dabaluu lakkoofsi namoota du'anii 0 kan ture ammatti giddugaleessaan guyyaatti namoonni 2 du'aa akka jiran lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanis dachaan dabalaa jiraachuu daayireektarii kominikeeshinii ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa ibsanii jiru.
COVID-19 ወረርሽኝ ያንሰራራ መጥቷል በተለይ ባለፉት 3 ሳምንታት በጽኑ ህሙማን ቁጥር በአማካይ እስከ 70 የሚሆኑ ሰዎች በጽኑ ህሙማን ላይ ነበሩ።
ወይረሪ ኮቪድ ኩር ዘገል ደብላ ዱፌራ ከሱማ ዩቱርበን ሰደንደርበንቲ ለኮስነ ሞተር ኩምነት ጭመ ግዱ ገለሳ ነ ሞኒተር ባተማታን ወርደፊ ወላንሰውላና ከስጅሩ kun tamsaasa inni vaayirasichaa dabalaa dhufuu mul'isa. Kanaan dura wiirtureen tajaajila wal'aansaa COVID-19 cufamanii turan amma dhukkubsattoota keessummeessaa jiru. Hangi namoota vaayirasii kanaan qabamaa jiranis 12 ol ta'eera.
Haala amma jiruun hawaasni COVID-19 badeeraa jechuun dagannaan uumame lubbu kafaltiisaa jira kan jiran Dr. Taganeen ittisa isaa irratti xiyyeeffatamuu qabaa jiran.
Vaayirasii yaan sararraa kama hunuu gaarta'ezoo isaanis zanaagaa xinqaaqee hindinnaadarga.
Vaayirasiin kun bifa haaraan ka'aa waan jiruuf osoo of hin dagatin of eeggannoo ittisa COVID-19 akka goonuuf ogeessonni fayyaa, abbootiin amantaa, dhaabbileen tajaajila garaagaraa kennanii fi qaamni kamiyyuu ittisa COVID-19 xiyyeeffannoo kennuu qaba. Kan biraa ammoo talaallii ittisa COVID-19 namni umriin isaa waggaa 12 fi isaa ol ta'e kamuu talaallii guutuu fudhachuu fi kan talaallii isaa cimsu yookaan buustarii fudhachuun barbaachisaadha.
Hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti lammiileen 17,530 ta'an sababa COVID-19 lubbuun isaanii darbuu odeeffannoon ministeera fayyaarraa argame ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo, Finfinneerra.
Mootummaawwan Itiyoophiyaa fi Sudaanii walitti bu'iinsa tibbana isaan gidduutti uumame babal'isuurraa akka of qusatan yemmuu gamtaan Afrikaa gaafachaa jiru kanatti qibxata dhiheen gaddaa loltoonni mootummaa Sudaanii haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaadhaan taasisaniin bakka Jabal Kalaa Allaban jedhamu qabachuu isaanii gabaasni Henrii Wilkinsii madda oduu Rooyter waabeeffachuudhaan Finfinnee irraa VOA'dhaa fi qindeesse ibsee jira. Du'aatii loltoota isaa 7 fi haaloo akka bahu mootummaan Sudaan dhaadachuu isaa kan ibse gabaasni kun tarkaanfiin Jabal Kalaa Allaban irratti fudhatameera jedhame deebii dhaadannoo sanaa ta'uu danda'a jedheera. Haleellaa loltoonni Sudaan raawwataniiru jedhame kana irratti mootummaa Itoophiyaa irraa deebiin kenname hin jiru. Biyyoottan lamman wal waraansa keessa galuu danda'u laata gaaffii jedhu irratti xiinxaltoonni gabaasaan VOA asoofsiise akka ta'uu hin dandeenyedha kan himan. Xiinxalaan siyaasaa Sudaan Shaawigii Abdullaaziim akka jedhanitti biyyoottan lamman biyya keessatti rakkina siyaasaa fi diinagdee keessa waan jiraniif yoo wal waraansa keessa seenan badiinsa guddaatu uumamuu danda'a. Gaazexeessaa Sudaan kan ta'e Abdel Monnim Abu Idrisi walitti bu'iinsicha ilaalchisee yaada kenneera.
For this I don't think this will lead to a border conflict. It will continue small clashes here and there.
Kun gara wal waraansa daangaa irratti waan geessu natti hin fakkaatu. Walitti bu'iinsonni xixiqqoon asiif achitti itti fufumalu. Yeroo hundumaa yommuu roobni naannoo sanatti jalqabu walitti bu'iinsonni xixiqqoon akkanaa ni uumamu. Sababaan isaa qonnaan bultoonni yeroo sanatti lafa qotachuu waan jalqabaniif.
Jedhee jira. Gama Itoophiyaatiinis kan yaada isaanii kennanii xiinxalaan Kariim Taaddese dhimmoottan biyya keessa jiranii fi haala siyaasaa naannicharraa kan ka'e Itoophiyaan daangaa ishee eeguurraa kan hafe waraana keessaa waan seentu natti hin fakkaattu jedhaniiru. Saayintistii biyya Sudaan kan ta'an Piroofeesar Saalaa Haldoomaa gama isaaniitiin mootummaan Sudaan walitti bu'iinsa daangaa keessa kan galuu barbaadu muddama siyaasaa biyya keessa jiru qabbaneessuudhaaf jechuu isaanii gabaasni Henrii Wilkins ibsee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Deeggartoonni dimokiraasii Sudaanii kamisa har'aa yemmuu mormiidhaaf hiriira ba'an tajaajilli interneetii guutummaa biyyattii keessatti addaan cituu isaa maddi oduu Rooyters gabaaseera. Hiriirri guyyaa har'aa waxabajjii 30 Sudaan keessatti waamame waggaa 3 dura bara 2019 sochii mormii pirezidaantii duraanii Ahmed al-Bashir aangoo irraa kaase yaadachuudhaafi mootummaan loltootaa amma aangoo qabatee jiru akka aangoo isaa sibiilotatti dabarsee kennu dhiibbaa gochuudhaafi akka ta'e gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees. Karaa miidiyaa hawaasummaatiin feesbuukiidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha. Yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufaa jenna. Waan itti aanutti ceena. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa badhaasa aartii Haacaaluu Hundeessaa Awards jedhamu qopheessuudhaan artistoota muuziqaa adda addaa hojjetan dorgomsiisee badhaaseera. Sirna roobii kaleessaa magaalaa Finfinnee galma hoteela ililliitti godhame irratti weellistoonni hangafni akkasumas namoonni qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa gumaachan jedhaman badhaasamaniiru. Guyyaa oggaa lammaffaa wareegama isaa irratti an qophaa'e sagantaa kaleessa irratti artiist Haacaaluudhaaf yaadannoon godhameera. ፀሐይ ዳምጦ ስርንቻረት አርገሙዳን ገባስ ንቅንዴስ ቴክኖቲ
ፋውንዴሽንን ሀጫሎ እንዴሳ ኤርገው እንዴፈሜ ወጋቶ ኮተኡን ካን ሂማሜ ቱርቲ ወጋቶ ኮቲኒስ በዳስ ሀጫሎ እንዴሳው ካን ሀጫሎ እንዴሳ አዋርድ ጅረሙ ቀበቴ በሄራ በዳስኒ ኩን አርቲ ኬሳ ደሜ ሙዚቃ ረት ጥየፈቹዳን ስርበጭማ በረከና ወለሎፊ ወንቶተ ዌሉ ተቆ ዌሉ ታይሰን ኢራፍ ዱበርቶ ታንዶርጎም ሲሴ በዳስ ኤጅራ ፋውንዴሽንን ኩን ዌልስቶት ሃንገፎት ታአኒፊ ቀብሶ ኦሮሞ ኬሰትስ ኦጉማ ሳኒቲን ጉማቸ ታይሳ ቱራኒፍ በዳስ አዳክኔ ፊጅራም አርቲስት ዘሪው ወዳጆ አርቲስት ሃሎዳዌፊ ኢብራሂም አደም በዳፈምቶት አዳ ቱራን ዶክተር ከበጃ አርቲስት አሊ ብራ በዳስ ኡምሪ ጉቱ በዳፈሜጅራ ፋውንዴሽን ይከናን ፋውንዴሽን ሀጫሉ እንዴሳ በዳስ ሀጫሉ እንዴሳ ቲነሞታ አርቲዳን አለጅረኒፊስ ቤከምቲ ከነ ፍጅራ በዳስ ሀጫሉ እንዴሳ ቲን ደሜ ሳዲን ድርጎሜ ከም በዳስ ሳዲሞአት አርቲስት ዮሳን ጌቱ ገመቹ አዳን ቀባጆቹን እብሴጅራ
ገመቹ ዱዳቱ በትጋጋሜ አዴምሳ በረ ደጠቢ ጌቲ ዋ ደጠቢ ዳበቶኒ ሴነ ቀበይሳ አከናታን አባኒ ሀጫሉ እንዴሳ ራ በዳስ ከነ አርጋቹ ሆቲ dan gemati kayu acalu kabatte fusisu ega gafan misada beti wadano figaleda amalle dandi sanarrenjira kalafimo acalun kufe jabadu tifu finanje dewanna tfakadef imala sanaga kabatte rajachu
artist sisai asafamo walalo welu daf barre fami kan barakana muachudan badafame jiram
ani kanai tinji fadde walalo ma barakana tirwati award ajalun desa halifa kana moto koite cha garu ate kana kesa labun ko bai gaddan sadaga
sa hayumansa garamansa welu daul ate wajne ni yote sibe kum sed rabarata hayumma heddu ራገርታ አሉማለ ራገርታ ኦሮሞና ጨና ቡና ካውኔ ለቤት ኦሮሞ ማገል
ፋውንዴሽንን ሀጫሉ እንዴሳ ኢማል ሀጫሉን ኤገል ገልማንገውዳፍ ሙለተ ከንቀቡ ደርገጎተ ደሜ ሙዚቃ ቲንጅራን ሄዱ ኦምሹፊ ጀጀቤሱፍ ከንጀተሞ ዌልስቶት ሸመረኒ ኬሳ ስርበጭማ በረከና ዌልሱዳን ካሞአት አርቲስት ኮኬት አሰፋቲም
ስርብኮ ስርቢናኒ ቲም በዳሳ ካና አርገዴ መታዱሬንሳ እርቡ ቦታ ከንጀሩዳ በዳሳ ካና አርገቹ ኮፍ ገመቹ ጉዳቱን አትደጋም ካነ ጀዴ ካናን ይብሱን ደንዴኝ እንስ ወንቲነ ንብቹ ደንዴኝ አዋርዲን ወንተ ከነቁበይ ሰኩን ይጀቹዳ አካ አኒ ገና እንጀልቀም ወንቱ ኮንጀልቀም ገና ነማ ለፋዱ ፈታከ ጀዴ ነማ እንጀልቀባ ጅሩ አከሱማስ ሞዩ ወራ አከ ኮቲ ለፋዱ ፋጅሩ ካና አከ ጀባኔ ካን ከንጎደ አዋርዲ ካን
በዳስኒ ሀጫሉ ሁንዴሳ በረከን ስርቦታ አፋር ሮሞቲን ኤገሌ ፎልድሬት ሰደርካ አፍሪካ ትጉድሱዳፍ ካዮ ሀጫሉ ገልማንገውዳፍ ሆጂን ኤገለ ሚራ ከንጅረን ወልትቀብዱን ቦርዲ ፋውንዴሽኒ ሀጫሉ ሁንዴሳ ፊ ሀቲ ወራ ሀጫሉ ሁንዴሳ አድፋንቱ ደምሶ ካን ኤገለ ሜከነሞ እትፉፍሲ ሱዳፍ ዴገርሰ ኡመተ ኦሮሞ በርባን ነጅረን ይጅሩም
ሁንዲ ኤያ ካዮ ፊ ሙደፋሲ አከገልማንቴዩ
ወሬገሙ ወጋለማ ፋ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ወሊን ወልቀበቴ ለሚ ቢየ ህንዲ ከንታን ፕሮፌሰር ገርጋራ በርኖት ፋይናንስ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዶክተር ራቪ ካንቲ ካማርላ ወሌ አፋን ሮሞ ሀቃ አጫሉ ጀዱ ያደነ ወሊሳ አጫሉ ሁንዴሳ ወሊሱሳኒ ኢብሰኒ ጅሮም ሰገንታ በዳስ አጫሉ ሁንዴሳ ከሌ ሰገጌ ፈመረቲ ያደነ ወሬገሙ ወጋለማ ፋ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳቲፍ ስርነ ዱንጎ ኢብሱቲን ራወተ ሜጅራም ስርነ በዳስ ከናረቲስ ማቲ አጫሉ ደበለቴ ኬሱሞኒ በካ አዳዳቲ ዱፋን ድንቅሲፈቶን አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ፊ ማቲን አርቲ ርማቶ ተትራን ገባስ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ገባሰቴን ኢትያኑ ትጨና ሞትማን ኢትዮጵያ ወራና ሁምኖታ ትግራይ ወጅን ጎዳጅሩ ዳቡዳፍ መሪ አራራ ከሙ ገምታን አፍሪካ ከሆገኑ በርባድ አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ገሩ ገምታ አፍሪካ ረቲ አመንታ ከንቀብ ነፍሴ hojiin araaraa karaa Keeniyaa akka ta'u gaafachaati jira. Gabaasaa Henry Wilkins xiinxaltootaa fi namoota siyaasaa dubbisee qindeesse Nugusuu Taammireetu dhiheessa.
Ejjennoo kana ministeera qaama Itoophiyaa Geediyoon Ximotiyoos turan kaleessa ifa kan godhan akka fedhii mootummaa Itoophiyaatti egaa deemsa araaraa kana gamtaan Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan araarri adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF waliin akka bu'u kan fedhu ta'uusaa mootummaan irra deebi'ee mul'isuu isaati. TPLF garuu gamtaa Afrikaa waan hin amannee fi pirezidantiin Keeniyaa deemsa araaraa kanarratti shoora olaanaa akka qabaatan fedhasaa ta'u ibsee jira. Kanaaf gulantaadhuma maree kanaa jalqabaarratti gareen lameen maaf akkas yaada adda addaa calaqqisiisan sun egeree maree nageenyaa sanaaf maal jechuudha. Wiiliyaam Deevisan garee Intarnaashinaal Kiraayisis Giruup Beeljiyam maaddeeffatetti xiinxalaadha. Gareen TPLF maaltu akka isa yaaddesse naa ibsane.
The position of Tigray's government seems to be based around a concern from the outset of the conflict that the African Union Commission chairperson expressed.
Ejjennoon mootummaa Tigraay yaaddoo kan yeroo waraanni sun eegale sana durataan koomishina gamtaa Afrikaa duula mootummaan federaalaa Tigraay keessatti geggeessu akka waan deeggaran fakkaatu dubbatan irratti qaban irraa waan madde fakkaata. Mootummaan Itoophiyaas waan kanaaf gamtaan Afrikaa humna cimaadha jedhamu qaba jedhee waan yaadu natti hin fakkaatu. Kanaaf araarsituu ofii gara dantaa ofiitti qabachuu danda'utti fakkaata jedhee yaada.
Waajjirri muummee gamtaa Afrikaas Finfinnee ta'uun ni beekama. Solomoon Gwaaddee yuunivarsiitii Jijjigaatti barsiisaadha. Solomoon immoo Keeniyaan araarsuu kanarratti logii hin qabaattu jechuun rakkisaa ta'uu tuqan sababaan.
Because Kenya has certain border and environmental issues with regard to Ethiopia, maybe it may involve into any partiality or any sort of factors that
Kenyan Ethiopia walin waaye daangaaf naannoo sanarratti haga tokko rakkoo qabdi. Sun tarii dhimmaraarsuu sana keessatti giddugaleessummaatti rakkoo uumuu jechuun gar tokko akka caalchisu yookaan loogii akka gootu dhiibbaa uumuu mala. Kanaaf kan gamtaan Afrikaa Keeniyaarra dhimma kanaaf iddoo qabaate.
Xiinxalaan Intarnaashinaal Kiraayisis Giruup Deevisan dhibeen waliigaltee akkasii kan baratamee fi yeroo keessa kan furamudha jedhu.
So no particular reason why the Kenyan government can't work alongside the African Union and its envoy as a sort of compromise solution and that certainly was necessary.
Mootummaan Keeniyaa gamtaa Afrikaa waliin sababaan waliin hojjenneef wanni adda ta'e hin jiru. Barbaachisummaa dhimmichaa tilmaama keessa galchuudhaan kan akka giddugaleessaatti furmaata barbaachisaa ta'uu danda'u jilli gamtaa Afrikaa kan Keeniyaa waliin akka hojjetan taasisudha. Haala deemsa irratti gufuuwwan akkasii mul'atan maqsuudhaan gareewwan kun mareef akka ta'an gochuun hedduu barbaachisaadha.
Deemsa maree kanaa xaxaa kan godhan keessaa Nibraan immoo akka xiinxaltoonnii fi ogeeyyonni poolitikaa jedhanitti haasaa nageenyaa kanarratti TPLFidhaa fi mootummaa federaalaa qofa osoo hin taane naannoleen Amaaraa fi Afaar akkasumas mootummaan Eertiraa affeeramuu qabu yaada jedhu jiraachuu isaati. Humnoonni Eertiraa mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan garee TPLF kan lolan naa ta'u sunis walgaarreffannaa biyyoota lamaanii waggoota 10 oliif tureef xumura agarsiiseera jedha gabaasi kun. Waraanni humnootii Tigraay fi mootummaa federaalaa sadaasa bara 2020 kan eegale naa ta'u bara 2021 as uummati miiliyoonii 5.1 qeerraa buqqa'uuf dirqameera. Beeljiyam kan jiru yuunivarsiitii Geet akka jedhutti immoo sababa walitti bu'iinsa kanaatiin uummata miiliyoonii walakkaa ta'u waraana keessatti yookiin sababa jeequmsa namummaa uumameen dhumeera isa jedhe eruudhaan Henry Wilkins gabaasa isaa xumureera.
Sagantaan keenya akka itti fufetti jira amma dabareen an qophii fayyaati. Qophiin fayyaa har'a mata duree lamarratti fuulleffata. Dura seera as Yuunaayitid Isteetsi keessatti ulfan barbaadamne baasuuf mirga kennu uggurame ilaalchisee dhiibbaa inni biyyoota addunyaa keessatti qabu irrattan xiyyeeffatu gabaasa Victoria Balderas Iglesias qopheessite. Allammataa immoo dhukkuba Monkey Pox jedhamu tamsaa inni isaa babal'achaa dhufuun yaaddoo uumaa jiru irratti gabaasa Lisa Schlein ergite. Lamaanuu duraa duuban jaalallee gammadaatu dhiheessa.
Dhimmi kun ituu isaan dhalatiin dura kan jalqabame ta'us dargaggoonni Yuunaayitid Isteets keessaa mirga ulfan barbaachisne baasuusa jedhu irratti falmii gaggeeffamutti hirmaataa jiru. Kanneen keessaa murtii darbe mormuudhaan sochii ta'u kan hoogganan keessaa Harper Shattuck tokko. Isaanis akka jedhanitti.
This is not only going to affect the women who are getting pregnant now, it's going to affect the women getting pregnant in the future, and it's going to affect
kun dubartoota yeroo ammaa ulfaan qofa kan ilaallatu miti. Dubartoota gara fuula duraattis ulfaa'u jiranis ni miidha. Kana malees dhalattoota hegeres miidhuuf deema jedhan. Gama kaaniin immoo dargaggoonni ulfan barbaadamne baasuu jedhu kanneen balaaleffatan jiru.
Then we're able to send the issue of abortion back to the states and really start hitting the issue of abortion in our local communities.
Dhimma ulfan barbaadamne baasuu jedhu gara kutaalee Yuunaayitid Isteets keessatti deebisuu dandeenye jirra. Hawaasaalee naannoo keenyaa keessatti dhimma kana jabeessinee balaaleffataa jirra jedhan. Addunyaa biroon murtii Yuunaayitid Isteets keessatti darbe kanatti fufaa itti dhiyeenyaan hordofaa jira. Garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International damee Yuunaayitid Isteets irraa Taaraa Damaant akka jedhanitti.
When the United States takes such a bold and obvious anti-rights movement, other countries find cover in that.
Yeroo Yuunaayitid Isteets tarkaanfii guddaa akkasii fudhattu akkasumas beekamaa kan ta'e sochii farra mirgaa kana biyyoonni ka biraan immoo sana jala dahatanii gocha faallaa mirga namaa ta'e ka biroo gaggeessuuf jiru. Garuu dhimmichi ulfan barbaadamne ofirraa baasuu isa jedhu waliin gonkumaa hidhata hin qabaatu jedhan. Addunyaa irratti dubartoonni miliyoona 900 fi miliyoona 70 biyyoota ulfa hin barbaadamne baasuun eehamameef keessa jiraatu jedha waaltaan as Yuunaayitid Isteets keessatti maaddeeffate tokko. Ammayyuu dubartoota shan keessaa lama kanneen umrii ijoollee godhachuu itti danda'an keessa jiran seerri ulfa hin barbaadamne akka hin baasne uggurru irra kaa'amee jira. Manni murtii olaanaa kan Meeksikoo bara darbe ulfan barbaadamne baasuusa jedhu eehamee jira. Garuu kutaalee Meeksikoo 32 keessaa 8 qofatu hojiirra oolchee jira. Kanneen Meeksikoo keessatti mirgi ulfan barbaadamne baasuun haa kabajamu jedhan akka ibsanitti wanti Yuunaayitid Isteets keessatti ta'aa jiru mallattoo akeekkachiisaati. Adriyaanaa Paatlaan caasaa dhimma kanaaf falmu kan Meeksikoo irraa akkas jedhan.
What the U.S. is teaching us is that our rights are always at risk, given that political environments could change.
When the United States nu barsiisaa jirtu mirgi keenya yeroo hundumaa balaaf saaxilamaa akka jirudha. Kunis haala siyaasaa jijjiirama waliin deemu mala. Gareen faallaa kabajamuu mirga namaaf qabsaa'anis yeroo hundumaa karaatti mirgi dubartootaa kabajamu. Danquuf tooftaa adda addaan yaalu jedhaniiru. Jeneva Siwiizerlaandi keessatti kanneen mirga kanaaf qabsaa'an daafoon kanaa Awurooppaa keessatti maal akka fidu akkaan isaa yaaddessee jira. Ulfan barbaadamne baasuun Awurooppaa keessatti bal'inaan eehamamaadha. Liyaa Hoogter waaltaa dhimma kana ilaalchisee Awurooppaa keessatti hojjetuuf daayirektara gameettiidha.
Poland, Malta, Liechtenstein, Andorra and Monaco are the 5 countries in Europe that still retain what we call highly restrictive abortion laws. My view is that
Poland, Malta, Liechtenstein, Andorra fi Monaco biyyoota shanan Awurooppaa keessatti seera akkaan jabaa ulfan barbaadamne baasuu ugguru akka qabatanitti jiru. Akka ilaalcha kootti ulfan barbaadamne baasuu isa jedhuuf fudhatama kennuu jechuun tajaajila eegumsa fayyaa keessatti barbaachisaa akka ta'etti fudhatamuu qabaa jedhan. Afrikaa keessatti gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan biyyoonni ulfan barbaadamne baasuu eehaman baay'ee xiqqoodha. Kanneen keessaa kan bara 1996 seera deeggaru baaste Afrikaa kibbaati. Garuu gareeleen kana mormuun qabsaa'an jabaataniisa Yuunaayitid Isteets keessatti ta'e kan gochuu malu. Whitney Chinogweenya dhaabbata dhimma kana deeggaru kan Afrikaa kibbaarraa akkas jedhan.
Some of our facilities, there are people outside protesting, trying to prohibit the women from going into our facilities. The more that
waajira dhaabbata keenya hanga tokko biratti kanneen mormii dhageessan jiru, kunis dubartoonni gara dhaabbata keenya akka hin seenne dhorkuuf yaalaa jiru. Akkuma mirgi kun biyyootika biroo keessatti dhorkamuun itti fufaa deemutti, egaa Afrikaa kibbaa keessattis ta'uuf jira. Sababiinsaas uummanni ija jabinaan mormaa jiraa jedhaniiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti ulfa hin barbaadamne baasuu guruun waan dhaabu hin qabu. Sababiinsaas dubartoonni 2023 waggaa waggaan seeraan ala dhoksaadhaan ulfa ofirraa baasuu fituu yaalanii lubbuun isaanii darbaa jedheera. Mata duree kabiraatti ceenna dhaggeeffattoota keenya. Hayyoonni koree walabaa kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhanitti dhukkubi monkey pox jedhamu biyyoota hanga tokko kan addunyaa irratti faca'uun yaaddessaadha. Garuu dhukkuboota ilaalcha hatattamaa fi addunyaaf yaaddoodha jechuun jaarmiyaan fayyaa addunyaa tarreessu keessa hin jiru. Lisaa Shalaayin Jeneevaa irraa akka gabaasteetti baatii caamsaa darbe kan dhukkuba monkey pox jedhamu kun Afrikaan ala bifa weeraraan ka'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa bareera. Sana booda namoonni 3,200 caalan qabamuu fi namni ittiin du'e tokko biyyooti Afrikaan ala ta'an 50 caalaa keessaa gabaafameera. Daayirektara jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka ta'an Dr. Tedros Adhanom weerarri kun kan suuta sodaa fayyaa ta'uuf jiruu jedhan. Ariitiin gara biyyootaa fi kutaalee adda addaatti haaraa faca'aa jiru miti jedhan. Dhukkubi monkey pox kan darbee mul'atu yoo ta'u qaama namaa irratti waan shif jedhe agarsiisee mallattoo dhukkuba filuu yookaan infuleenzaa fakkaatu qaba. Harka caalaa ilbiisota qabamanirraa namatti darba. Yeroo tokko tokko immoo gogaa nama dhukkubsatee gogaa nama fayyaa wajjin yoo wal tuqe darbuu mala. Rakkoonii weerara dhukkuba monkey pox hin furamin yeroo jiru kanatti jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa biyyoonni dammaqinaan ilaalanii karaa itti dhukkubichi faca'u ittisuuf dandeettii qaban akka jabeessan jaarmiyaan fayyaa addunyaa gaafatee jira. Hordoftoota keenya qophiin fayyaa kanarraa kanumaan xumure torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagantaa keenya har'aa xumuruudhaan dura mata duree tokko kan immoo beeksisa tokko nu hafaa Nugusuun sin dhageechisa walitti deebina.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis isti irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagale America saganta afaan Oromo ra qophi harraf qabnu kan man warannera warra turtani nu dhaggeeffachu kan mo hordofu jalqabdaniif qophiin keenya hundumtu mata dure dhan marsariiti keenya viafaanoromo.com irra jira achirra nu hordofu dandeechani egaan waahilota keenya as Washington DC akkasumas biyyarra gabaasaalee qindeessanii simbira gahaa turan gulaaladhaaf producerii ogeessota teknishiyaanota studio hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti